Niaje moyo na jikuna kuna. Nukulizwa nini nunasema atia kuna. Twende party.
Magic's anger on the beat.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama.
Nyama.
Nyama nyama nyama.
Nyama.
Ya pum pum.
Nyama.
Ya slay queen.
Nyama.
Leo niko fly car ting oingo. Buruka ting oingo. Wika tu pizka ting oingo. Buruka ting oingo.
Chokora mapipa unakiuna Shakira. Pigo kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira kuna pokonda fira. Sina saa majira mkisi asira. Teko basi pakira kuna du Maria. Kaniva jo Maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo ni punda kasia. Kauna penda za mbogi leo malaya gasia.
Party after party. Yeah. Party after party. Yeah. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
Craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Rudi wa Murang'a lena pia na tuma. Mete after mete. Manjoti za kumwagi kazi mwagi kia paivi saitu kwa kete. Kani mashada nazi wa shadharani ntele kwa uko kamete. Demia kwa medos kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate mkatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaijani swara. Kali ya rithe lafu short na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangushe ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena pidi ngeuze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jopu nane.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
After party ni kumosha people. After party tunamosha people. Party after party ni kumosha people. After party tunamosha people.
Ah, ni kuingisha nisitishe nikimbichwa magere. Ni kulima iyo migodi wekewe mchele. Super wako ni wa umatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere adi atowe ni pere. Kana washo na kudu apa utowe upele. Nikachape tuza juju nikatuko sherehe.
Saini panty after panty.
Check
guy panty na kibangi.
Sound clear kwa ready yo. Siyo miserto eh. Check your design imoshika vi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Decorative syndrome tani metoka checki. Alafu atina penda vagina. Bore goriji sim China. In historia benzo na maina. Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Moro kwa nupendi vagina. Niajuna kakaka vagina. Moro kwa nupenda ki vagina eh. Checki.
Man's anger on the beat.
Ati niaje moro na jikuna kuna. Nukulizwa nini unasema ati hakuna eh. Niaje moyo na jikuna kuna. Nukulizwa nini unasema ati hakuna. Twende party.